DJMusicPromos.com.
Just in government. Take on Pikiman. A baby's day. Dad. Nitsuntai. Gana pishamona lolesha kuntutua fuma. Gana pishamona lolesha pafyo mwachita. Gana pishamona lolesha pafyo mwachita. Ta mwafilua pa mwanitu sunga wose paka tuwa kula. Ta pawa pona pressure lelo jombo ya lila. Mweba umempalu umediazi jombo ya lila. Nakula nafika pano nola la pwensala. Awe kwena mwanzi uyu nile sawa sala. Happy birthday, dad. I love you, you are my hero. Happy birthday, dad. I love you, you are my hero. Celebrate your day today, it's your birthday. Kumyumfa wino bafya mchita iyo ni okay. Mchinshikuli majo wana kuyokwe. Balenga tuwafika bano wana kuyokwa. Abana sixi awa ume imparume. Na moto ya lishivi kwa mutwe wanganda mwame. Tami pepela komu keka lefe moyesi. Keka tepwa bana baba na banzi ni moyesi. Insansa shakula fuli lako ni moyesi. Na mafunde mwatu pelo mwame na ulezi. Gana pisha mwona lolesha kuntutua fuma. Gana pisha mwona lolesha pafyo mwachita. Gana pisha mwona lolesha pafyo mwachita. Ta mwafilu wapa mwani tusunga wose paka tuwa kula. Ta pawa pona pressure lelo jombo ya lila. Mweba umempalu umediazi jombo ya lila. Nakula nafika pano nola la pwensala. Awa kwena mwanzi uyu nile sawa sala. Happy birthday, dad. I love you, you are my hero. Happy birthday. Come big man, come big man. Chosen government.
Still spaffy man.
Exclusive from CKMusicPromos.com.